will I ever be free?
Love pains.
Ooh, come on, set me free.
Thank you. Baba mama rafiki.
Baki ye ni mzuri.
Watoto yote yetu.
Baki ye ni mzuri.
Baba mama rafiki.
Baki ye ni mzuri. Tunapenda we. Aki saki sana. Tunapenda we. Aki saki sana.
Aie ha mwana. Ina kwenda kwetu. Pamoja na bibi. Na watoto.
Baba mama rafiki.
Bakie ni mzuri.
Watoto yote yetu.
Bakie ni mzuri.
Baba mama rafiki.
Bakie ni mzuri. Tunapenda we. Aki saki sana. Tunapenda we. Aki saki sana.
Mina kwenda kwetu,
pamoja na bibi,
pamoja na bibi,
na watoto wote,
na watoto.
And you know all the while it's making me smile. Before you return, I know why.
Yeah. has come to pass. Since you've been singing my song,